Wadabajin kurani saka leti yudidama, iftani na chanto, guya baka toda dunyati. Warri iltame jiren waya barabadi au, abatani, rakko sani ille rati mariyatanif, uri ille wartiku guranif, resumatuyu, barbaresin korona dunyamil jala gurhanat. Arash arabsadi turutan nuerge, namonutani.
Muhammad Al-Kalas nama biyo walwaran sa mancha te Syria raba kate Roma Germany ke sajratu. Bombile uka olanif iga angala olura fagate, Konkola chisa baburata uf abjuka gomsa chuf lenjifu da tajira.
I'm someone always trying to do his job well and grow.
Annama yeromara uji sirri ojjatuf itting gudda tujer Al-Kalas. Al-Kalas namota miliona heddu keo firra bukaan kannento kumamotu mota guyabaka tota dunya barakanati adate olukesa toko. Chona Gedini Williams, jarmer imabaka tota katukumamotu mota UNHCRit hogana dame communication yukaan kunamtiti.
We basically use it as an opportunity to not only highlight the plight of refugees and the need for
Rakkole baqattoota akkasumas eegumsaaf deeggarsa sadarkaa addunyaa baqattootaaf barbaachisan qofatu hin taane akaakuu namaa wal makaa fi qooda gaggaarii isaan yeroo mara biyyoota addunyaaf gumaachan cimsine hubachiisuuf carraanuuf kenna kabajaan guyyaa baqattootaa kun jedhu Gedini Williams. Baqattoota garanuu wallaansuu hamaa keessa jiranitti weerarri vaayirasii koronaa yennaa dabalamu ba'aa ka biraatti ta'ullee dubbatu.
There are some places where because of the COVID-19 pandemic that there's
nanoren tokotoku kannen sababa COVID-19 jecha jarmalen gargarsa ka sadarka dunya bayinan ce sattin argam nijiru jadu bakka wala kasike sa biyi sababa virus corona jecha waligalten ukasa dalin sa tojir ol sametrefi amna yeron sa umatu okarge sattike Yemen tokko akka taate dubbata jaarmichi baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR. Ka waraansaan manca'e uummata Yemen dhibba keessa harki 80 gargaarsa namoomaa akka sadarkaa addunyaatti hirkatee jiraata. Kun immoo sagantaalee gargaarsaa dadhabsiisee hanga addaan kututti akka dhiyeessee jiru dubbatu dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Chris Boyan.
By and large, we are still in a situation where
irra caalaatti haalli keessa jirru ammallee haalatti malliif qabeenyaan dhaabbatoota gargaarsaa keessumaa ka jaarmeen baqattootaa tokkummaa mootummootaa ittiin mootummootaaf qaamota gargaarsa kennan rakkoarra isaan mudatee jiruuf qaqqabuu danda'u hanquu ta'etti fufee jiraa jedhu Boyan. Baqattoota addunyaarraa gara 1,71,000 keessaarra jireessi kanneen sababaa waraansaaf okkaraatiif biyya isaanii gallakkisanii dhiyeessani. Akka dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Mr. Boyan jedhanitti uummata kanaaf waan barbaachisu kennuuf birmannaa idil addunyaa sadarkaa guddaa barbaachisa.
And that's why UNHCR is working with the government of the United States and with governments around the world.
Jaarmeen dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCR furmaata gahaa argamsiisuuf furmaata rakkoo amma harkaanuu qabu furuuf akkasumas immoo furmaata waaraa kan yeroo dheeraaf gargaaru jirra oolchuuf United States mootummoota biyyoota kabiro wajjin hojjetaa jiraa jedhu. Baqattoota akka Al-Kalaatiif jireenya waraansarraa walaba ta'e keessatti carraa jireenyaa kennuuf jechuu isaaniiti.
I could not think about my future. Now I have this traineeship with a guaranteed job at the end.
Waa'ee garee kiyya yaaduu hin danda'uun ture. Amma garuu kun odee inji kana ka xumura isaarratti hojii ittiin argachuun amansiisaa ta'een fudhachaa jira. Amma kun odeebi'ee waa'ee garee kiyya yaaduu jalqabeen jira. Deebi'ee abdii warra qeenjiraa jedha baqataan Siriyaa biyya Jarmanii qubate Mahammad Al-Kalas.